kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televiziiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaataa har'aa kan keessummeessu an Mitikuu Fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa hojjettoonni naannoo sabaa fi sablammoota kibbaa duraanii waa'ee ramaddii isaanii komeen dhiyeessatanii ammayyuu nuuf hin ilaalamne jechuu isaanii fi naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa darraatti walitti bu'iinsa tibbana hidhattoota faannoo fi humnoota mootummaa gidduutti uumameen lammiileen nagaa du'uu isaanii qophii torbanii kan ta'e qophiin labataas yeroo isaa eeggate dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma oduutu dhiyaata. Gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attam oltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaataarraaf jenne kunoo. Duraan mootummaa bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa jedhamu keessatti hojjetootni jiran kuma hedduun fedhii isaaniin ala iddoo adda addaatti ramadamuu isaanii ibsuudhaan komee dhiyeeffatan kan hin ilaalamneef ta'uu ibsaniiru. Hojjetoonni kun iyyati isaanii guyyaa 3tti ilaalamee deebii kan kennamuuf ta'uu ibsamus ituu dhimmi keenyan ilaalamiin guyyaan 15 darbee jedhu. Gama kaaniin hagayya 13 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan hundeeffaman mootummaan bulchiisa naannoo kibbaa fi naannoo Itoophiyaa waaltaaf hojiin gurmeessanii garatti ramadamanitti geessu yeroo dhiyoo keessatti kan xumuramu ta'uun ibsameera. Filannoo keenyaan ala ramadamnee hojjetoonni jedhan kun deemuuf fedhii kan hin qabnee fi komee dhiyeeffataniif deebii eeggachaa akka jiran dubbatu. Deebii waan dhabneefis iyyata keenya garee iyyata dhaggeeffatu yookaan imbaa xabbaaqii jedhamu kan Itoophiyaa fi komishina mirga namoomaa kan Itoophiyaatti dhiyeeffannaa jedhanii jiran waajjira piroojektii gurmeessuu bulchiisa naannoowwanii bira dhimma kanarratti deebii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Pirezidaantiin Naayijeeriyaa Boola Tinuubu kamisa kaleessaa yaada ce'umsa gara dimokiraasiitti deebi'u biyya ollaa Niijer keessatti akka barbaachisu dubbatan. Kunis ji'oota sagaliif biyyi isaanii dhuma baroota 1990 keessa turte waliin waan wal fakkaatuuf yaada kana dhiyeessan.
Hawaasni dinagdee biyyoota Afrikaa dhihaa yookaan ECOWAS erga loltoonni adoolessa 26 funqolcha mootummaa pirezidaant Mohaammed Bouazizi aangoo irraa ari'anii booda mariin gaggeeffamu bulchiinsa siviilii deebisuu yoo dadhabe waraanaan gidduu seenuun akka furmaata dhumaa ta'etti erga doorsisee booda Niijer irratti qoqqobbii kaa'eera. ECOWAS ibsa kamisa kaleessaa baasee baazuun battalumatti aangootti akka deebi'an akka barbaadu cimsee ibseera. Kana malees aangawoonni waraanaa kan Niijer pirezidaant Mohaammed Bazoum bilisa baasuu fi hojiitti deebisuu hatattamaan sirna heera mootummaa deebisuu qabu jedheera. Hogganni waraanaa Niijer haaraan ajaja heera mootummaa iddootti deebisuuf yeroon ce'umsaa kan waggaa 3 turu barbaannaa jedhan. Poolisiin immoo jila Faransaay Niijer keessaa akka ari'u ajajaniiru. Kamisa kaleessaa galgala ministiriin haajaa biyya keessaa kan Niijer dhaabbileen tokkummaa mootummoota, dhaabbileen dhuunfaa yookaan NGO'n akkasumas dhaabbileen sadarkaa addunyaa godina hojii kan waraanaa keessatti akka hin sossoone dhorkuusaa beeksisee jira. Naannolee isaan kamtu akka miidhame kan hin ibsine yoo ta'u garuu tarkaanfiiwwan fudhataman haala nageenyaa amma jiruun akka ta'e ibsameera. Hojii yookaan immoo sochiin zoonii hojii keessatti taasifamu hundi yeroodhaaf addaan citeeras jedhee jira.
Pirezidaantiin Gaaboon loltoota fincilaniin aangoorraa kaafamuun isaanii waan haala gaariin qindaa'ee fi komii uummanni mootummaa irratti qabu sababa kan godhate fakkaataa jechuun xiinxaltoonni dubbatanii jiru.
Roobii darbee loltoonni pirezidaant Alii Boongoo kan maatiin isaanii waggoota 15 olii fi biyya boba'aan badhaate kana bulchaa turan aangoorraa buusan. Hoggantoonni fonqolcha mootummaa kun boongoon bulchiinsa itti gaafatamummaa hin qabne kan biyyattii jeequmsa keessatti galchuudhaaf balaa ta'e jechuudhaan himachuudhaan hidhaa mana keessaatti galchuu isaanii himan. Boongoon filannoo pirezidaantii 7 darbee gaggeeffame irratti injifachuun isaanii erga labsame sa'aatilee muraasa booda hoogganaan waardiyyaa rippaabilikaanotaa Gaaboon jeneraal Biriis Nugeemaa hoogganaa haaraa biyyattii ta'uu isaanii televiziyoona biyyattii irratti ifa taasisan. Taajjabdoonni akka jedhanitti filannoon gaggeeffame gocha seeraan alaa kan of keessaa qabuu fi ifa galaa hin turre jedhu. Gama biraatiin manni maree nagaaf nageenyaa kan gamtaa Afrikaa kamisa kaleessaa wal ga'uudhaan Gaaboon hanga biyyattii sirna heera mootummaatti deebiftutti sochii gamtaa Afrikaa kan qaamolee dhaabbatichaa fi dhaabbilee jaarmeechaa hundaarraa hatattamaan akka adda cittu beeksiseera. Televiziyoonni mootummaa akka labsetti hoogganaa waraanaa haaraa aangoo qabatan fulbaana 4 jechuun wiixata fuullee keenya mana maree heeraa duratti kakatanii aangoo qabachuuf jiru.
Magaalaa Johaanisberg keessatti ibiddi gamoo abbaa darbii 5 mana jireenyaa seeraan alaaf oolutti qabate daa'imman 12 dabalatee namoota 74 ajjeesuu aangawoonni Afrikaa kibbaa kamisa kaleessaa beeksisanii jiru. Ammas jaallanneen nutti hima.
Waggoota darban keessa addunyaa irratti balaa abiddaa lubbuu namaa galaafate keessaa tokko ta'e kanaan namoonni biroo 61 madaa'anii hospitaalarraa yaala argachuun isaanii ibsameera. Ulaansa kattaa yookaan bakki eegumsa gamoo sanaa cufamee lafa ture sanatti reeffi namaa tuulamee kan argame yoo ta'u kunis namoonni ibidda jalaa akka hin miliqne taasiseera jedhu qondaalli tokko. Waaltaa qorannoo reeffaa Johaanisberg bulchiinsa Gauteng keessatti itti gaafatamaa akka ta'an Tambalaatuu Mipaalsaa akka jedhanitti walumaa galatti reeffi namoota 74 kan argame yoo ta'u 24 dubartoota, 40 dhiira, 10 immoo beekuu fi haala rakkisaa ta'een akka malee gubataniiru jedhan. Ijoolleen 12 balaa kanaan miidhamuus tuuta oduuf ibsanii jiran. Aangawoonni magaalattii akka jedhanitti gamoon bulchiisa magaalattiin qabamee fi tarreeffame kan naannoo dinagdeen gad aanaa ta'ee fi yakkaan guutame keessatti argamu kana fayyadamuun ega dhaabatee booda gara mana jireenyaa seeraan alatti jijjiirame ture jedhaniiru.
Misaa'elli Raashiyaa naannoo giddugaleessa Yuukireen Vinistiyaa keessatti bakka daldala dhuunfaa tokko rukute namoota 3 madeessuu aangawoonni Yuukireen jimaata har'aa ibsaniiru.
Bulchaa kata'aan Seerii Borzaabo barreeffama teelegiraamii irratti barreessaniin wanti nama dhibu miidhamtoonni jiru lammiiwwan nagaa yookaan siviilota 3 yoo ta'an gargaarsa barbaachisu hundaa isaaniif kennamee jira jedhan qabeenyaa fi konkolaataa irrattis miidhaan ga'uusaa itti dabalanii ibsanii jiru. Gama biraatiin immoo dirooniin Yuukireen jimaata har'aa ganama magaala Raashaa dhihaa keessatti argamtu warshaa annisaa nikuleeraa guddoo biyyattii keessaa tokko ta'e rukuttee jirti. Qondaaltonni Raashaa akka jedhanitti warshaa Kurchaatoof keessatti argamu irratti miidhaan qaqqabeen jiru garuu yoo xiqqaate gamoon tokko miidhameera. Warshaan nikuleeraa Kursuk warshaa nikuleeraa Chernobyl waliin waan wal fakkaatu kan qabu yoo ta'u Chernobyl bakka balaan nikuleeraa guddaan addunyaa irratti bara 1986 mudatee fi guutummaa Awurooppaa keessatti qaanqeen nikuleeraa facaase ta'uudhaan beekama. Oduu narraaf jenne kanuma.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru immoo naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa darraatti walitti bu'iinsa tibbana hidhattoota faannoo fi humnoota mootummaa gidduutti uumameen lammiileen nagaa du'uu jiraattonni aanichaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namoonni yaada kennan kunneen hidhattoonni faannoo daangaa cabsanii naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa seenuun waraana raayyaa ittisaa fi humnoota nageenyaa naannoo Oromiyaa waliin walitti bu'aniiru jedhan. Gama biraatiin dursaan ajajoota waraanaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa rakkoo naannoo Amaaraa ammatti sadarkaa yaaddessaarra hin jiru jedhanii jiran. Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa gabaasa qabdi.
Tibbana naanno Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa darraatti walitti bu'iinsa uumame ilaalchuudhaan kan yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif kennan jiraattonni aanichaa wal waraansi guyyoota lamaaf haala sodaachisaa ta'een gaggeeffamaa ture jechuun ibsaniiru. Jiraata aanaa darraa magaalaa Gundoo Masqal ta'uu isaanii ibsanii maqaan isaanii akka hin dhaamne kan gaafatan waa'ee haleellaa Tibbana raawwatame innaa ibsan.
Godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa keessatti rakkoo cimaa ture. Faannoon lola irratti bananii turanii gaafa guyyaa 21/2015 jechuudhaan ganama gara sa'aatii 1 irratti lola nutti bunan jechuudha. Karaa gama ganda iluu godha caffee jedhamutti lola nu bananii sanboota kallattumaan humni isaan fayyadaman marraabeteedha. Miidda akkasumas aanolii hunda naannoo keenya jiran jechuudha. Uummata akkasitti fayyadamanii dhufan jechuudha. Akkasitti miidhaa guddaa ture. Gaafa bultii 21 dhukaasatu ture. Tuma fufee bulee gaafa bultii 22 dhukaasa guddaa ture jechuudha. Gaafa guddaa qaqqabe dhukaasa irraa nama sadiitu wareegame. Sibiilii nama lamatu du'e. Sibiilii sadiillee ni madaa'anii jechuudha akka aanaa darraatti.
Namni kun itti dabaluudhaan jiraattonni hedduun qe'eef qabeenya isaaniirraa baqataniiru jechuun ibsaniiru.
Nama baay'eetu buqqa'ee jira. Dhukaasi akka malee cimaa ture waan ta'eef namni rifatee mana gadhiisee gara baadiyyaatti deemee jira jechuudha. Dhukaasi cimaan kan ture magaalarraa kiiloomeetira 3 irratti jechuudha. Leellan kun kan baname gama 3 tokko gara Abbaadoo jedhamuun jechuudha gadda iluu godha caffeetini. Inni tokko Fuutii biyya jedhamuun gara Kaabatiini. Gama tokko gara aduu dhihaatini kallattii 3 lolli kun kan ture. Bakki itti dhukaasa jalqabe ganda iluu godha caffee bakka addaa qaawwaa jedhamutti jalqaba.
Namni kan biraan yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif kennan jiraata aanaa darraa ta'uu isaanii ibsuudhaan nageenya koofan sodaadhaa maqaa koo hin dhayinaa kan jedhan hidhattoonni faannoo akkamiin akka gara aanaa kanaa seenan yeroo ibsan.
Gaafa guyyaa 21 waraanni guddaan kun kan baname jarri asii lola bane kun hidhannoo guutuudhaan konkolaatuma naannoo konkolaataa ayisoosii 4 kan seenan karaa marraabitee kana. Kanaaf yeroo kanatti namni haa isaan jedhe jiru qaamni mootummaatti naannuma san jira waraanni mootummaa jechuudha. Akka godina kaaba Shaggar kanatti lubbuun hedduun konkolaataa dhaabee bare waraqaa inni maa eessa deemtan jedhee nu gaafatti bare poolisiin karaarra jirtu tiraafikii karaarra jirtu nu gaafatti. Jarra kana garuu kan konkolaataa 4 irratti jechuun waraansi humna baatu beekaa asuusii dhaqitti nama beektu beekamaadha amma baattu jechuudha. Kanarraan hidhannoo guutuu yaafa isaan deemaniif namni tokko waraanni caacarra jiru leenne dhaabuu hin dandeenye inni Gundoo Masqalirra jiru dhaabuu hin dandeenye jechuudha.
Haleellaa kana ilaalchuudhaan qondaaltota mootummaa kan godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Raawwatameera jechuun jiraattonni aanaa darraa kaasan ilaalchisuudhaan hidhattoota fannoo irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin har'aaf taasisne hin milkoofne. Haaluma wal fakkaatuun Baatii Hagayyaa keessa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuuf Nyaatti naannoo Amaaraa irraa ka'uudhaan aanota daangaarra jiran gareen hidhattoota fannoo kun haleellaa irratti banuu isaanii jiraattotaa fi bulchiinsa aanichaa irraa odeeffannee gabaasuun keenya ni yaadatama. Hoogganaan ajajoota waraanaa raayyaa ittisa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa walitti bu'iinsa naannoo Amaaraatti uumame ilaalchuudhaan ibsa kennaniin rakkoon uumame sadarkaa yaaddeessaa irra hin jiru jechuun ibsaniiru.
Itoophiyaa Makkalaakaa Saraawwiti Amaaraa Killil samoonuun yetefatxaraawunannaa shanee qadan biloo yetefatxaraawun chigir yemaastakaakal saraa nuyi saraa na yaalla nuu.
Raayyaan ittisaa Itoophiyaa dhiyeenya naannoo Amaaraatti rakkoo uumameef kanaan dura immoo kan shanee raawwachaa ture irratti hojii sirreessu hojjetaa jira. Hojiin kun gama lamaaniyyuu haala gaariitiin deemaa jira. Sadarkaa yaaddessaa ta'uu irra hin jiru. Hojii xixiqqoo hojjechuu qofatu hafa. Raayyaan ittisaa amma naannoo Amaaraatti 10% lolaa jira.
Haa ta'u malee sababa walitti bu'iinsa kanaan lubbuun lammiilee nagaa hedduun darbuu dhaabbileen falma mirga namoomaa fi jiraattonni ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaa Damxoo Finfinneerra.
Gara gabaasa keenya biraatti yommuu dabarru immoo wal waraansa Sudaan keessaa dhiyeessuudhaan lakkoobsi namoota gara Itoophiyaa seenanii dabalaa jiru ta'uu bulchiinsi mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz beeksise. Gama biraatiin jaarmiyaan godaantota idil addunyaa IOM ega walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti uumame as lakkoofsi namoota Sudaan keessaa gama matammaatiin Itoophiyaa seenanii hir'achuu isaa gabaasa Tibbana Baase keessatti ibsee jira. Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Komishinarri Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa Naannoo Beenishaangul Gumuz Mohaammed Abdullaaziz wal waraansa wal waliinii Sudaan irraa dhiyeessuudhaan namootni gama aanaa Kumrukiin daanga Itoophiyaa seenaa jiranii dabalaa jiraachuu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namootni 13,000 dhibba jaha ta'an gama kumurukiin seenuu isaaniiti komishinarichi kan dubbatan.
Sudan በተለይ ሰሜን ሱዳን እርስ በርስ ጦርነትን ተከትሎ ሱዳን ውስጥ ሲኖሩ የነበሩ ኢትዮጵያውያንና የሱዳን ዜጎችን በጦርነቱ ምክንያት ወደኛ ወደ ኢትዮጵያ
ሱዳን ከሱማ ወራነ ወሊኒ ሱዳን ካባቲ ሰጥቶም የሚወርደፉን ለሚሊዮን ኢትዮጵያፍ ሱዳን ገመኩምሩኪን ኢትዮጵያ ሰነንጁ ኩምሩክራን ሃንጋማ ነሞኒ ኩመኩደ ሰዲፍ ዲበጃ አፍሪክ ደሚሽን ሰነኒ በከተኩ ቡፈተኒ ጅር ሄዱኒ ሳኒ ለሚሊ ሱዳኒዳ ለኮብሲ ነሞት ኢትዮጵያ ሰነኒ ደበላ ጅራ ነሞትኒ ኩን ከንዱፈን ጀቶኮ ከይሰጥዳ ጀቹን ዱበተን
ኮሚሽነሪ ሆገንሰ ሶዳበላ ናንቻ ኦቦ መሐመድ ጎድነ መተከል አና ጉባ ከይሰጥስ ነሞትኒ ኩመኩደ ተርበጫለን ኢትዮጵያ ሰኑ ሳኒቲ ከንይፍሰን
በጉባ በኩል ጉባ ወረዳ መተከል ስር ያለው ደሴ ግድብ አካባቢ የሚገነባበት ደግሞ ከ17,000 በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን
ገመጉባቲን አና ጉባ ጉድነ መተከል ከይሰጅሩፍ ሂዲያሩም ሳይት ጃራማ ጅሩራን ለሚሊየን ሰነን ኩመኩደ ተርባውሊዳ ገሪኒ ሳኒ ደበሙ ነጋ ወጎ ተሰደ አፍሪፍ ናንቸ ከይሰድሪ ደሰኒ ከን ሱዳን ቱረን የሙተው ከናንድሮ ወሊገልቴ ሞቱማና ንቻፍ ሄደቶስኒ ጉዴን ታሰኒን ሃሊ ነጋፉ ዩፍናን ሰነን ባየኒ ሳኒ የሙ ጉቱማት ደሄኙ መወራነ ሱዳን ጀላድ ኤሱዳፍ ከን ንፈንዳ ጀቹን ዱበተን
ጃርማያ ወንገራገራ ወሊን ተውዳን ነሞተ ከነን ገርጋሩ ዳፍ ተታፈታ ጅራጀደን ኮሚሽነርች
ሰዋይር ዳታ ጋር ተተያጀ እኛም ሌሎች ለጋሽ ትሪቢቶችንም በተቻለ መጠን የምግብ
ገርጋርሰ ነውማ ከኔላሊን አብሌት ሮልቶታ ገርጋርሰ ያታፍ ያተንታን ከሱመስ ማለቀንድሌ ከንግነን ጅሩ ፈገኛ ፈኖዲማፍ ባንክ ያዱኛ ኤሩኒ ደንዳማ ኑቲሮ ለመኛተ ጌስኔራ ከነን አከፈኖዲማ ዩኒሴፍ ፕላን ኢንተርናሽናል ኢፍ ከነምብሮስ ገርጋርሰ ያታፍ ከነመፈያቲ ወልቀበተን ታሰኒ ጅሩ ጀደን
ኮሚሽነር መሐመድ ረኮሌ ኑሙደተን ጀደን ረትስ የሙይፍሰን
ምንም ቦን በከፍተኛ ሁኔታ ስለዚህ እየተጨመረ ነው ያለው አሁን ያለው ራሱ
አመለታናን ለኮብሲ ጉዳንቱ ታደበላጅራ ገርጋርሲኛ ታፍሜሻሌ ገራገራኒ በርዋችሳ ሃንቂና ኡላናቱ ጅራዋን ጠይፍ እኔ ለመፋን ጉዳንቱ ተ ገርቡ ፈተ ኢሳኒት ያተተማን ገልቹ ይረት ሃንቂኖትኒ ንጅሩ ኢሰከነ አብሌት ሎልቱ ታውሊንታኔ ፍሩዳፍ ይረት ወሊንዱበታ ጅራ ጀቹንዱበተን
ጃርማያ ጉዳንቱ ታ ካዱኛ IOM ኢትዮጵያ ትዱብሂምቱ ከንታን ካይቪ ላይ ራ ይመከነለት ወደ ፈኖ ደብለታ አርገቹፍ ያሊም ቢልብላን ታሲፍኒ ሚልካው ዳባቱስ ወልቲ ጉንስናን ነው አማራ ከይሰት ሙደቴ ቦደ ነሞዝኒ ወልወራን ሰሱዳን ጀላድ ኢሰኒ ገመዳንጋ መተማት እንጅሩን ኢትዮጵያ ሲነን ለኮብሲ ሳኒ ረቹ ገባሰት በነባሲን ቤክሴጅራ ጃርማያንኩን ሀመግዱ ገሌ ሳገየ በረኩመ ለማፍቁደ ሸኒቲ ነሞትኒ ኢትዮጵያ ሰነን ኩመቱርባተ ሚጃፍ ኢበሸንጫሉ ኢፕሴጅራ ነሞትኒ ኩነን ዳንጋውና ኑሌ ገመቤንሻንጉል ጉሙዝ ጋምቤላ ፋማራት እንጅሩን ሰይኑ ኢፕሴ አንገምሌ ሃሊ ተስገቢናኑ አማራ ከይሳ ፎያጅራቱፊ ገርጋርሲስ ገመዳንጋ ኢትዮጵያፍ ሱዳን ኢትያከገይፎም እየመሙስ ረኩን ጌጅባጅራጆቹን ቤክሴጅራ ከናፊስ ነሞትኒ ገመመተማቲን ሰይና እንጅረኒ ጀዴ ሃሉ ሞልቀበቱን ጃርማያ ሞቱ ሞተገምቶ መኒት ዋጅሪ ቅንዴሳ ኢሞተገርጋርሳነሙማ UN ኖቻ ወልወራንሳ ሱዳን ከይሳ ደሰኒ ነሞተ ገመብኒ ሻንጉል ጉሙዚን ኩምሩኪን ሰነን ከይሳ ዳይምኒ ተቋን ቀነ ቆሪቻራ ከንከ ዲቤቡሳቲን ልቡ ደቡ በክሴጅራ ዋጅርቺ ነሞትኒ ሱዳን ከይሳ ዱፈኒ መነበርም ሳሸርቆሌ ኩምሩኪት ዲያቴ ጅሩ ከይሳ ቡፈተን ኢበሰዲታን ኢሌ ወሶበርም ሲበራይ ታኑ ሂኔገሊን ገረበ ክብራት ጌ ሰመኒ ቁበቺ ሰሙ ቀቡጀቹን ያደቺ ሰጅራ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቡራ
amma dabareen kan qophii torbaniiti labata animationiin afrikaa keessatti hojjetame waltajjii tamsaasa netflix irratti yeroo jalqabaatiif agarsiifamaa jira taphii gaggabaabaan walduraa duubaan dhihaate super team 4 lakofsa afur jedamu kun dargaggeessa zambia tokkon barreffame gabasa katie short lusaka ra tigist gametu dhiyeessa
filmi kana keessatti shamarran afuritu humna umamaan adda qaban superheroes ta'uudhan ergama addunyaa bararu qabatani ka'an qabiyyee filmi animationi afrika super team 4 on netflix irratti agarsiifamaa jirutu kun Barreessituun fiilmii kanaa Zaambiyaa irraa Malenga Mulendo jedhamti. Ijoollummaa irraa kaastee fiilmiiwwan kaartooniidhaan hojjetaman laaluu jaalatti. Garuu waan laaltu san hunda keessatti nama ishii fakkaatu bifaanis aadaadhaanis jechuudha argiteen beektu. Fiilmii kaartoonii Super Team 4 jedhamu kanama barreessite kana wajjin garuu Afrikaa taatota Afrikaa akkasumas magaala guddoo Zaambiyaa Lusaakaa iskiriin irratti arguu akka dandeeche dubbatti.
So using, you know, these fun, relatable characters, we tell stories that are full of action.
Kanaaf taatota nama bashannansiisan waan nu fakkaatu baay'ee qaban kana fayyadamuudhaan seenaa gochaan guutame qoosaa baay'ee garuu dhugumaan garaarraa jaalalaan hojjetaman agarsiisuu dandeenya.
Hariiroon fiilmii kana hojjechuu keessatti ogeessota kaan wajjin uumte immoo waan baay'ee ishiitti tole ta'uusaatti mulee deemanan dubbattu.
I can't wait to buy them. I'm going to get
them. It was fun to know that we could move forward and incredible artists from around the world could come on board and then
Full rat tar kan fachu akalandeñu argun wan ba yematte tolu artiston ni cimota an addunya bakadda darra dufan nojin hojjechuf fedi agarsisani kuno amma hojin keñ Netflix rat tamsa ajira.
Achuma Zambia ra Zoa Kiwira ke Bongo tatu tate tojette. Dergageti superhero jechura. Superhero nishin tate ojettetun science seed afi barnota jalatti.
For me, my experience was, I think it was a mixture. It was a mixture of exciting. I was a bit nervous, you know, but most of all, I learned a lot from the experience.
Anaaf muuxannoon sun wal makaa ture natti fakkaata. Onnachiisaa ture garuu xinnoo akka sodaachuus ta'een ture. Hundumaa caalaa garuu muuxannoo sanarraa waan baay'een baradhe.
Ogeessonni Zaambiyaa keessatti fiilmii animeeshinii hojjetan baay'een isaanii ofiif of barsiisan malee deeggarsa teeknikaan qaban. Ta'us warra akka Akeendee Muyumbaa daayireektarri kalaqaa istuudiyoo Itoophiyaa magaalaa Lusaakaatti argamu qormaan inni jiraatus cimaniituma keessa darbaati jiran.
I think Super Team 4 had one of the best releases for animation in Africa because genuinely there is a disparage between Africa and animation with art.
Hojiwan animation Africa ti hojjetamani gadhiifaman gaari keessa tokko jedhee yaada. Sababiin isaas akka walii galaatti Afrika keessatti animeeshiniif waan bakki guddaa kennameefii miti. Walumaa galas aartiidhaaf hojii kanaan garuu animeeshiniif hulaasaa qaniiru.
Studiyoo naannoo Afrikaa kibbaa ta'ee fi animeeshinii Super Team 4 kana hojjete Trigger Fish bara kana agarsiisa animeeshinii biraa waltajjiiwwan bashannanaa Netflix, Disney akkasumas Showmax irratti gadhiisuudhaaf deema. Daayireektarri kalaqaa Trigger Fish Anthony Silverson barri 2023 animeeshinii Afrikaatiif bara milkii akka ta'e dubbata.
The medium of animation actually could employ so many different people across the, you know, the range from concept artists, writers to lighting artists to production people to finance people.
Hojiin animeeshinii namoota baay'eedhaaf hojii kenna. Barreessuudhaa qabee amma artistii ibsuutti. Warra prodakshinii akkasumas gama faayinaansiitiin hojjetan namoonni seenaa Afrikaa baay'ee akka arguu danda'an godha. Ardii keenya aadaa hedduu qabdu tana aadaashii arguu danda'u.
Ogeeyyiin industirii kana keessa jiran anakka Silverson akka jedhanitti hojiin fiilmii animeeshiniitii fi sagantaalee televizyiinii Afrikaa keessaa daddabalaa dhufeera. Dandeettiinis baay'inaan mul'achaa jira. Wanni hafe garuu carraa ogeessota kana hojjetaniif bal'inaan ardiitti keessatti banuu qofaa jedhan. Ani Tigist Gammeetii nagahan.
Qophii keenya har'aa osoo hin xumuriin gabaasa nu hafe tokko isinii dhiyeessina. Hojjettoonni Keeniyaa irraa gara biyyoota gidduu gala bahaatti hojiif deeman hojjechiiftota isaaniin miidhaan irratti raawwatamu dubbatu. Dhaabbanni hojii gargaarsaa hojjetu tokko immoo jireenya isaanii Keeniyaa keessatti deebisanii ijaaruu irratti argama. tujube hora dabalata qabdi
Nancy Nigeru barakuma lamaf kud afrif kuma lamaf digdamatti giddugale sabahat oje argachu fialin shengo telaman garhala sukanni sattaka jijjirame dubbatti yero lamanu wajira toko ke sattaka hojjettu wada galame fi kana manna manadunfa bakka humna ol hojjo jettuf rukuttan ratrawate ke sa akka hojjettu tae
kumaliza kazi ama for example naosha huko kwa balcony mtoto wameamuka na huko hivi wanamsumbua na sikusikia wakiamuka anakuja huko na brother zake wananichapa
yon hoji hanga to kuntumure tae narukutu yokan mo fakenya fyoda emlisani boye sanjeke sababa an bakabro qulle sutjiraade daemni bohun agenyev jecha abban mana sanaf obulunisa narebu jette Nigerun deggirsa gare gargarsa Heart Kenya jedamu tokkon achi bawden deseti garu angawonna kajedanitti kanshe addata usati kannen midda namaseeran aladedde bisuf saat laman heddun amalle bakka akkasit akkuma danqamanitti jiru jelu amma motumman Kenya kannen gocha seeran alan namadedde bisun midamanif bakka qupsuma qopesa jira heddun kannen hala kasirra dandammatan bakka jireenyan qaban kunimmo isaan gargaru akkasumas namota seeran ala isaan deddeebisan qorachuuf rakkisaatti ta'u angawonni dubbataniiru
we provide the support either by helping them to come back to the country or helping them if
qorannolen ittifufani waanjiranif akkasumas deebiani hawaasatti makamu waan isaan dandeessuuf bakka nageenyi isaa amansiisa ta'u keessa tursuu qabna kanaaf ofitti amantaa akka horatanii hawaasa waliin jiraachuu akka danda'an ogeessota damee adda addaa irratti hojjetan kanneen isaan gargaaran illee qabna.
Mootummaan akka jedhutti lammiileen Keeniyaa hedduun waadaa hojii toora intarneetiin argachuun sossobamanii adda durummaan biyyoota giddugaleessa bahaaf biyyoota gama bahaa kanneen akka Laawoos, Maleeziyaaf, Taayilaanditti ergamu. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa eegumsi namoota gocha seeraan ala nama deddeebisaniif saaxilamaniif taasifamu keessumaa Afrikaa keessaa hanqina guddaa qaba. Hangi tokko dararaa bifa hedduuf saaxilamu hindu'us. Dhaabii bu'aaf hin hojjenne kan Heart Kenya jedhamu kanneen akkasii gargaaruu irratti hojjetaa jira. Radek Malinuski daayireektara garee kanaati.
Therapy, medical intervention or we support them to restart the plants
garabiyya isaani takadeebian yookaan immoo deeggarsa bifa adda addaa kan akka deeggarsa seeraa fi deeggarsa wal'aansa fayyaa akka argatan yookaan karoora qaban deebisanii akka jalqaban gargaara
Nigeeruun egereeseef karoora qabdi barnoota rifeensa miidheksu barataa jirti gareeleen gargaarsaaf angoonni mootummaa namoota seeraan ala nama deddeebisuuf saaxilaman hedduu oolchuu akkasumas kanneen seeraan ala isaan deddeebisan itti dabalaa seeratti dhiheessina jedhanii abdatu.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiileen har'aaf jenne kanuma. Hanga wiixataatti turtii gaarii isiniin jenna keessummeessuun kan isin waliin ture an itti kuuf qaaduuti torban gaarii.